jego ensoko tuzaje tutamanye nane misambe kiche tutangira jituli mulujane tutajetiba musayi kwange tuli kujego ensoko tuzaje tutamanye nane misambe kiche tutangira jituli mulujane tutajetiba ebimbe imbe nebitusenkenya tutudde tuzze mukulozolera obuzibu bufuuka gazibu ddala banange tujja okunenya bafu bubasinge nga tunyenya ebikya babakyalina ku budde obutetenkanya ng'omukisa gukyatuli mu ngalo musaayi gwange nsaba twogere abendeemu ebituboolanya busongasonga obutono ddala tugifuula emisango gy'ekika baana battu twandye kutteko tusibuka mu nzikiriza na nnono n'abaana baffe bye balisangawo nabo baliwulira be baliteekawo ebituufaanya libibabuulira tuteeseteese tuli bagamba ki bwe balitubuuza ebitukwatako ka tulina ababitunnyonnyola tubatunulako nga be tuteeguya bakadde baffe abasigaddewo mubalaba nammwe abatono ddala nga nab'emyaka gibaweddeko bwe balituzaawako tulikwatawa tusigale mu bulamu obw'ensobi mu bibuuzo nga tubuusabuusa batukoola ntwetuddeko twesigaye ani alitetuukako musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya omuntu bw'afa sikusaanawo ng'abasinga bwe batetenkanya balimbelimbe be baasookawo kukira okwezza ebitatuukanye tusigala tululumirira obuvo ng'ebitatuuse bye bituzuukusa mpewo okutawaŋŋanira mu b'ebika bitusuula ate ne ku kawansazi okwetanga ensobi eziriddawo kano ke kadda kasigaddeyo tekagwana mu bunafu bwa mitwe tugolokoka ensi teritukwatako okufa tekweruza ndege evuga nkyoba kunajja kusamba omanye alwogerako si aluzuukusa banange tujja okunenya abafu ekika kyaffe kiwerera ddala naye tumanyiganya abatono ddala mulyetabaganya mu kyababoolana ng'ababyeyi batuvuddeko tulyebuzaabuza tulituukawa ekika ebibuuzo bikyetuumako mbulira mu byanukulira mu ngero mwe mwogeresa kirituutuukako musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya banyinaffe bagumba mmalya gataliikaajulira ku kyebuko gera ne ku baana be bazaalayo bananga bajjwa balitubuukira ebintu gye bujja ebiritwawula bye bitugayaza ebitono ddala ngatajjumbidde tujja emize n'okuyitwako engeri z'ensobi so bwe tutetenkanya ne tubiddamu tumanyagane nga we bitukwatako n'eyasobi alyenenyeza owuwe ng'abatabaganya bakyatuli mu ngalo balitugeyengula balituukawa bwe balitubuuza ebitukwatako tuzze ku myenge tugifuula ekika okumanyagana nga tutamiruka gye tuvaateeyo ne tuneneŋŋana ab'oluganda ne tubalankana twe Nesibiri denta ndento no tuliba tusembera nebazingako abana bamwe muri batuma chinga mweje baba kula mwasha wayo muri kumanya muronda ronda mutuma tuma fuya bomsa ebintu bya musei mwabikwata mu so yabibagana nimulalambala oku kukwamba noyo mulale yafa lero okwo tulina misango ddala. Wali wabali ebunaira emitala wense yewaladdala lero simanyi oba bwe tulibajjayo ye bwe tulituusa tulisookawa osuula weera akabugomanya tiwebeba katwategeerawo kiriba kiyinzise tulibajjayo obutalo lwomirira baliddawo ne bakadde baffe beyawuddemu ku lwaffe baagaana okussa ekimu senga ne bataato basiba wamu bwekiba kisenge kisekebbuka biveeyo naffe nebituboolanya bye tutamanyiko kale tufiira ki bwe bali bulani alitubuulira nze bino bigwana bikaliddemu balala batukyayira ddala ddala ku lw'obuntu obw'ekigwi ky'eddalu monga bibanja bye baasengamu era kati kikakali okugatta ennima balala baamalirira ne basenguka tebaddangamu nakumanyikangako musaayi gwange nsaba twogere ddala kikyennyo ekituboolanya lulala Katumba Sotegadi yajimpisaako kafuufa ndabye amusanga mu katale alamuzaniga mbwalineeka ebimukijjanya kale Katumba oyo ddala omuto ebbujje lyakabanga amaka endowooza ezo yazijjawa bintu ebyani yabimutendese oyo Saara wa bizibu mbagamba bino bye tulina bitumalira ddala mujja kusomba ebiri twetiba musaayi gwange ekijjomanyi mbanye naffe okubuna amalya ow'ebujwanga yalifiiramu nga ne gye yaziikwa mbuusabuusa tekuffe kuliko eyategeerayo ebinsuzanga ntakula omutwe si musango njagala ne twegeya ng'abakadde bano bakyaliwo banange tujja okunenya bafu ebintu byabwe ne bibulankana amaanyi gaabwe gaabafiira ki buli kaseera ne bagakaabira okukolerera ffe abeetuddeko tuzze ku byalo tugalika engalo bwe tuziteeka amaleere g'obucu bye twewaanyisa tuddeŋŋana bye tuteeyama bitubunaanyisa bye binsuzanga ntakula omutwe si musango njagala ne twegeya mpita olukiiko mbasaba nabeewala tubakooleyo bwe butazaawanga twekutuddemu tetuli wasangana bwe tuzaalanwa tumuli bamujja gye tuliteeseza temulekanga y'abaana ebansobi omwezi tulonze gwa kasambula mu nnaku zaagwe kkumi n'olumu tuteeseza eri gye batuwunzika tulime ne kumala lumujja mwesibye buli muntu ajjangayo n'ekimu n'ntongo otyabanga emmuli bwe kitatta oyigganga ensolo nze nja kuyisa obutagwa obucu
tugende twogere tugende twegere.